Imi silmino bandirao. Inde ampasto goma. Imi wondi imala weti doo.
Imi hauna onder inde yesu. Inde amala weti.
Imi ngidi mi ekitina ondo tokuki yesu. Ngoolu woni ekitinol sapo ijowe goo. Nder ekitinol jishapande jowi ididi. Di ekitinol jidi nder dereol bi etengol. Dereol ekitin kitokube yesu. Tawawi jande. Hebu dereji din ideftere sheninde, nder fulfulde shaka Nigeria. Waduka jangu ki deftere sheninde. An ihore mada, gambeda anduki ko alla yidi. Hore hala eki tinon go olwoni. Ngale woni dokal nga ruhu alla hokiam. Joni mala weti, hokai engotum habaru.
Juma nebae ko warti tokudo yesu, wonde nyalinde onati nder kautal tokube yesu. Onani ardiido kawtangal e ekkitina do dokke de ruuhu Alla hokkata. Se onani ekkitino on e wi'a, ko moy tokkudo Yesu heɓay dokkangal ruuhu Alla hokkata. Onani e mo wi'a, e wodi dokkal wa'a jinki, e waduki annabaku, e ekkitinki, e waduki kaydiniidum, e yamɗitinki nyawɓe, e walluki woɓɓe, e ardaaki tokkuɓe Yesu, e waduki do'aare. Der demgangal anda. Juma bo medai nanki ekkitinol iringo ol. Den o anda goddum do dokkangal ruuhu Alla hokkata. Kadin o anda dokkangal ruuhu Alla hokkimo.
To mala weti. Mingeti idun habaru. Joni en darai ko deftere sheninde wi'i. Koronti yanko en arandewol. Surawol sappo ididi. Ayare go'o yake sappo igo'o wi'i. Joni bandirabe am. Do dokke de ruhu Alla hokkata. Imi yidi pamon. On andi sherel ngel gonnodon heferbe. Dum fodi hakkilo modon. Dum majjini on. On garti mauninobe gunkiji di metata. Gamajum. Imi yidi andon. Wala neddo mo ruhu Alla tokkinta. Bi owo. Yesu o lanado. Nonma. Wala bawaido wi'a. Yesu o jomirawo. Saini to ruhu Alla tokkinimo. To iwodi dokke fere fere, ama ruhu go otum hokkatade. Iwodi kude fere fere, ama jomiro go oto huwantede. Iwodi lawi huwanki Alla fere fere, ama Alla go oto hokkata komo e baude hutirkidi. Alla ihokka komo e netno alama, kollojung imuodi ruhu Alla, gambedari komo e. Ruhu Alla hokkata goddo dokkal wolde famu. Nde ruhu dum hokkata goddo dokkal wolde andal. Ruhu dum hokkata goddo dokkal holaki Alla. Nde ruhu dum hokkata goddo dokkal yamde tinki nyawbe. Ruhu dum hokkata goddo dokkal waduki fi kaydini dum. Goddo bo dokkal waduki annabaku. Goddo bo dokkal bauka pero tirki hakkunde ruhu Alla e ginni. Goddo bo dokkal bauka wadirki do'are idemde de dum anda. Goddo bo dokkal bauka hokkuki ma'ana demde den. Fufi du'um dum kugal dum do ruhu Alla. Nde ruhu dum hokkata komoye dokkal nonno dum subiri. Komoye tokkudo Yesu iwodi dokkal ruhu Alla. Ayare sappo e go'o holli ruhu Alla hokkata komoye dokkal nonno subiri.
Nomma afi sanko en surawol nayabol, ayare jowedi diyaki ayare sappo e jowego o wi'i. Dum hokki komo yemeden bawde diga nder bawde almasihu dudde. Nonno wonde ayare wi'i. Nde o yahi wigere tawnde, o yari be onangi, o hokki yimbe dokke. Koni ma'ana o yahi wigere tawnde, ma'ana majju woni arande almasihu wadi nder duniyaru ndu'u. On don gardo nder duniyaru ndu'u, kanko o woni yantudo ton dow gam o hebbina kodume. O subi woɓɓe ngarta lilaaɓe, woɓɓe gadoɓe annabaku, woɓɓe wa'ajinoɓe, woɓɓe pasto'en e ekkitinoɓe. o wadu non gam o sirio yimbe makko gam be kuwa kugal makko gam tokku be mo mauna shembida der tokku kimo dum wada non ha ngarten go o der holaaki yesu e der andal biddo alla maunen der tokku ki yesu ngarte yimbe kewbe bo almasihu den en puddita ngaden jonde bo sukahoy en gailita berde meden to ko koliden gam majjino be yimbe joyri en e ekkitinol fewre amma en bi'u gonga der yidde en maunu e kongole lawol ngarten bo almasihu misalu tokku be mo ngoni bo bandu makko kanko woni bo hore mayru kanko hawtu jokkode bandu dum to ko dum e bandu dum e huwano hani bandu dum mauna e shembida yidindira do en gi'i ruhu alla e hokka en dokkal gam kuen kugal makko gam tokku be yesu mauna shembida der tokku ki yesu to en nyamri yesu e hutirki dokkal ngal ruhu alla hokki en mauna e der tokku ki yesu ngarte yimbe kewbe bo makko
roman ko en surawol sappo ididi ayare jowego o yaki jowetati wi'i gam shahu dum alla hokkiyam imi wi'a ko moye modon to hoshe hore mudum ko buri no hani amma ko moye fama no hoshiri hore mudum ko moye hoshe hore mudum ko fottidi i holaki alla ki alla hokkimo en godi jokkode dudde i balle meden den konde jokkode e wodi kugal mudum non ma konde e yimbe dudbe en garti bo bandu go'o gam en kolake almasihu en fu en jokkotiri no jokkode bandu jokkotiri alla hokki komo e meden dokke fere fere to dokkal meden dum waduki annabaku sey ngaden dun no fottidi i holaki yesu ki ngoduden be o hokki dokkal walluki sey be balla be o hokki dokkal ekkitinki sey be ekkitina be o hokki dokkal sembidinki wobbe sey be shembidina be be o hokki dokkal hokkuki shahu sey be kokka dum e bernde go'o be o hokki dokkal ardare sey be ngada hakkilo mabbe do ardare den be o hokki dokkal yurminanki yimbe sey be jurminana be der beldum bernde ayaje den kolli en i wodi dokke de ruhu alla hokkata fere fere ko moy tokkudo yesu iri dokkal ngaruhu alla hokkimo
pasto mingetti mi jangana en derewol korintian ko en arandewol surawol sappo e didi ayare sappo e didi yaki ayare shappande tati e go ayaje den bi'i no bandu go o wodiri jokkode dudde fu jokkode bandu dun konde e de duudi kanje kauti ngarti bandu go o to non ma tokkube almasihu gontindiri Yahudan ko en e yimbe na Yahudan ko en mashube na mashube en fu en gada nama baptisma en kokka ma ruhu go o gam garten bo bandu go o den en fu Allah hokke e ruhu dum gam bandu na jokkode o oyre tan wodi amma jokkule dudde ndu wodi to koyngal wi inde nami jungo bandu jeyayyam wi ukunen senda tangal e bandu dum non ma to nowru wi'i nde nami hitere bandu jeyayiyam wiyuki non sendatando e bandu ndum to bandu fu warti gite to kodun nanirta to bandu fu warti noppi kodun nanirta lumgol amma no dum wontindiri alla siryake jokkulle nder bandu o siryake ko nde jokkode nonno o yidiri to bandu e wodi jokkode go'o tan denna dum bandu no dum wontindiri bandu ndu oyru amma e ndu wodi jokkule dudde Hitere fotayi wi'a jungo a nafatayam, dum ma hore fotayi wi'a koyde on nafatayam. Nano dum woni, jokkule de dum yi'ata bo de shembida kanje buri nafuki. Jokkule bandu de ngi'eten bo sedda tan de nafi kanje burden famanki boddum. Den jokkule de shemtete yiki kanje burden famanki. Jokkule meden burde woduki nana en famanide. Amma Allah hauti jokkule bandu fu Jokkule de ngi'eten bo sedda tan de nafi o hokkiide mangu burdum gam to dum heba fero tirol nder bandu amma jokkule den fu de ngidindira yidde go to wonde jokkode naunake sekoriide fu nanida naudum e jokkode den to jokkode o oyre mauni nama sekoriide fu kauta belbel ta hawte jokkode den to onon goni bandu almasihu ko moy modon bo dum jokkode makko der kawtal tokkube Yesu. Arande Allah wartiri wobbe lilabe, wobbe bo wartiri be annabo en, wobbe ekkitinobe, wobbe bo gadobe kuude kaydiniide, wobbe jamditinobe nyawbe, wobbe bo wallobe, wobbe ardibe tokkube Yesu, wobbe bo gadirobe do'are demde de be anda. Be fu ngoni lilabe, be fu ngoni annabo en, be fu ngoni ekkitinobe, be fu ngoni gadobe kuude kaydiniide, be fu ngoni yamditinobe nyawbe. Be fu ngoni gadirobe do'are demde de be anda, be fu mbawi hokkuki ma na demde den. Nano, amma onon dabbite hebuki dokke burde mangu, joni mi hollay o lawol burgol woduki. Den surawol sappo e tati, ayare go yaaki tati wi'i, to mi metiri demde yimbe e demde malaika en, amma mi wala yidde to mi warti bo lenguru shonyoru e mere, ko mbaggu idowu e mere. To emi wada annabaku, den to emi fama sirruji Allah, to emi wodi andal kewngal, ko to emi wodi holare shembinde, ha emi sottina kosheje, amma to mi wala yidde to wala ko nafammi goddo. To mi hokki be ngalana fu ko ngodumi, ko mi jabi bandu an wule, to mi wala yidde wala ko beydorimi. To bandirawo ayaje de kolli, bandu neddo e wodi jokkode fere fere, ko nde jokkode e wodi kugal mudum, gam bandu yaha boddum. Nomma Allah hokki tokkube Yesu dokke fere fere, gam komo hutira dokkal ngal Allah hokkimo der kawtal tokkube Yesu, gam komo der kawtal ngal mauna shembita der tokkuki Yesu. Ko ngal dokkal ngal ruhu Allah hokki e ngal magi na sedda, to goddo yawana dokkal ngal ruhu Allah hokkimo ko ngal goddo.
Ra ayare tokkitaki heire, mi jangainde joni, tokkita ko bi aimi. Biturus arandewol surawol nayi ayare sappo. Ayare nde wi'i, nde Allah hokki komoye tokkudo Yesu dokkal, hutire dokkal ngal hakkunde modon. No pamanowo dokkal Allah boddum wadata. To bandirawo, iwodi ko ngidumi beida famuki dowdum. Awodi dokkal ngal ruhu Allah hokkuma, dum gado to dum awodi ko buri go'o. Heptu dume woni dokkal ngal dum hokkuma. Ta anda e hani ngada do'are, toroda ruhu Allah holluma. Sherengel ngadata do'are donon, sai beida nyumuki do ko deftere sheninde wi'ata do dokkal ngal ruhu Allah hokkata. Biturus arandewol surawol nayi ayare jowenayi yaki sappo e go'o wi'i, ngade ka jabbo tirki nder gureje modon, na imetemeteji. Nde Allah hokki komoye tokkudo Yesu dokkal, kutire dokkal ngal hakkunde modon, no pamanowo dokkal Allah boddum wadata. Hugaji nowo sai wajina walde Allah, huballo sai wallira sembe dum Allah hokkimo, gam nder kodume dum maunina Allah. Barka Yesu Almasihu. Mangu ilamu, tabita tumako, ha abada. Amin. Ruhu Allah hokki tokkube Yesu, dokke gambe mbawa sembi dinki horibe tokkube Yesu, do holare mape. Ta tabitinae dokkal mada, dabutu lawol ngon ballata horibe tokkube Yesu, gambe mauna nder tokkuki Yesu. Nder kautal modon ngal tokkube Yesu, pondu tokkinki linshu tuki deftere sheninde, wallu goddo kanudo walleki. Nden yamu wope tokkube Yesu, bembima iri dokkal ngal bengi ata awodi. Ihani horibe tokkube Yesu, anda dokkal ngal ruhu Allah hokkuma. Ta hepti dokkal ngal dum hokkuma, ihani kutirangal. Ta hutirta dokkal mada, anandi ineddo mudum hokki misalu, habaru makko nder deftere sheninde, jabude shede. O ombide ileidi. Ta nanu, bo an na agoddo, gam awala wongal dokkal, ngal wobbe tokkube Yesu ngodi. Ta hutiri dokkal ngal Allah hokkuma, anana e beldum. Wobbe tokkube Yesu imbia, wongal dokkal buri wongal. Dum don na kanju woni, ko deftere sheninde ekkitinta. Dum hokku dokkal ngal, gam dum maunina Allah. Na gan dum maunina, modum hokkingal. Ta kammo aburi wobbe, gam awodi wongal dokkal. nonma ta wi'u dokkal ga ruhu Allah hokkuma ngal woda. Donma ta fottidin dokkal maada e ngal wobbe tokkube Yesu. Ta hutiri dokkal ga ruhu Allah hokkuma. Allah nanai beldum maada na sedda.
E wodi fero tirol nyumol der tokkube Yesu wa ajinobe wolde Allah do dokke de ruhu Allah hokkata. Wobbe tabbitini wiki wongal dokkal bo neddo meta demgal ngal anda e yamdi tinki e annabaku dum goddum yabbi dum diga jamanu lilabe. Wobbe bo kolake wiki fu dokkal ngal ruhu Allah hokki e ngal don ha wartoyki Yesu. Ko buri woni ta jabu dum warta goddum mawdum kadai dum ma sumpo tirki e tokkube Yesu koribe. Derewol Korintiyanko en arandewol surawol sappo e tati ekkitini yiduki wobbe buri fu dokke koride. Jangu deftere sheninde tokka ko nde wi'i tora ruhu Allah famtimma ko janguda. To ha joni e wodi ko afamai yamu ardibe maada nder tokkube Yesu. Ko wadi Allah hokki himbe dokke ruhu mudu woni gam be shembidina wobbe nder kautal tokkube Yesu na gam be maunina ko e mabbe. Ta wala wongal dokkal to non wada itta kammunde do kisdam maada ko ala wobbe ngewamma koppi. Nden ta few do dokkal ngal awala ngam aydi belnana wobbe bernde. Ruhu Allah hokkata ngal don dokkal nonno o yidiri na ngam yidde neddo ko dabbutuki neddo. Fu ekkitinol bingol dole na a hebi wongal dokkal nden tabbitina a wodi kisdam. To ngol don ekkitinol na diga to deftere shenine ngol jiwoyi. Yahaya surawol tatabol aare sappo e joweego o wi'i ngam yidde nde Allah yidi duniyaru ha o hokki biddo makko bajjo. Gam komai koli domo tomaya amma heba yonki kire ata. Kisdam e hebo lawol holaki Yesu tan na lawol kude ko hutirki dokke. Dabbutu ko un dume woni dokkal maada hutirgal gam shembi dinki wobbe tokkube Yesu. Hutir dokkal ga ruhu Allah hokkuma gam mauninki Allah na gam mauninki hore maada.
To bandirawo nde anani ekkitinun go'ol dume hane ngada. Dabbutu dokkal maada hutirgal nder kautal modon gal tokkube Yesu. Wi'u wobbe nder kautal modon dume woni dokkal mabbe iyiki maada. Joni mi janganai en ayaje jangitaaki. De ayaje e hani ayadeki a joga kede boddum daga ekkitinolji yabbidi. Markus surawol sappo e didi ayare shapande didi e jowenai. Yesu wi'i jomirawo Allah meden o jomirawo go'oto. Timoti arandewol surawol arandewol ayare sappo e jowedidi wi'i o lamido ha abada o wala kerol o yi'atako kanko taw woni Allah mangu iteddungal tabitato mako ha abada. Yahaya surawol sappo e nayi ayare jowego'o Yesu wi'imo mi woni lawol mi woni gonga mi woni yonki wala jahaydo to nyako mo dow sai to tokkiyam. Biturus arandewol surawol didabol ayare shapande didi inayi wi'i kanko e hore mako jabi yone hakke dum gaduden o bile dow gafangal o wadu non gam lawol maide mako ale waduki hakke njodo den jonde ade laku. Nonno wonde ayare wi'i barka naunode mako on jamditi. Matthew surawol sappo e jowego'o ayare shapande didi e jowedidi wi'i gam bi neddo ware nder teddungal nyako mudum mo dow e malaika e mako o watanai komoye ko wadi. Api sanko en surawol arandewol ayare sappo itati wi'i onon ma ongarti yimbe Allah sharel ko nando wolde gonga wato habaru beldum dow Yesu gaddan dum on kisdam. On kola kemo Allah bo hokki o ruhu mudum dum o wadan no on alkawal ruhu dum holli ongarti be makko. Galatiyanko en surawol jowi ayare shapande didi ididi yaki shapande didi itati wi'i amma ruhu Allah i wadde yidde i welwelo i jonde jam i munyal i yurmende ingi kuboddum i waduki gonga
ra'a yare tokkitaaki heyre mi jangaynde joni tokkita ko bi aymi derewol biturus arandewol surawol nayabol ayare sappo wi'i nde Allah hokki ko moye tokkudo yesu dokkal kutire dokkal ngal hakkunde modon no pamano dokkal Allah boddu wadata
to bandirawo mi ngarire irde ekitinol sappo ijowego na en kauri ekitinol garaingol Allah barki dina on beida na on famo i andal der tokkuki yesu mingetti.